spacegospel.com.
Awarogi na wachawi wa miti shamba, shule yao hapa duniani iko wapi? Iyo shule tumetafuta tupate, iyo shule tumetafuta tupate, Tukisomesha watoto waendele, kila mara wanatutega miti shamba, wanataka wafundishe maisha yetu, wanataka wafundishe maisha yetu.
Jamii, hatuogopi
urogi wao,
hatuogopi
uchawi wao,
tutawashinda,
tuwafukuze
waende mbali
mbali mbali mbali.
Afadhali
wachawi waangamizwe wote,
afadhali
wachawi waangamizwe wote,
ni vizuri
warogi waangamizwe wote,
ni vizuri
warogi waangamizwe wote.
Miti shamba
tuchome ziteketee zote,
miti shamba
tuchome ziteketee zote.
Wanaharibu
maendeleo hapa Kenya,
wanaharibu
maendeleo hapa Kenya.
SpaceGospel.com.